jo. Hakuna spirit tumetulia jo. Tufuko tumejaa tuko furo jo. Nafunga baa kisha funga mabao. Siseme kitu kasi rangi ya thao. Dunga design na mangiri mathao. Nashika shika watu leo mimi kara. Gudi 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 gudi. This is a good one.
Volume treble na weke bass. Ni sama diverse, mina rest my case.
Goody goody goody, goody goody goody. This is a goody one. Goody goody goody, goody goody goody. This is a goody one. Goody goody goody, goody goody goody. This is a goody one. Goody goody goody, goody goody goody. This is a goody one.
A goody one kijana mimi loaded. Mzee ya mimi ugonga kitu loaded. Kani gaji tumfuko tuko loaded. Show zangu zote huwa loaded. Niko tiki kama Nike. Ndomo nake uwaga wana like. Katoto naendesha kama bike. Niki drop juu ya Mike. Mi uwaga niko tiki kama Nike. Ndomo nake uwaga wana like. Katoto naendesha kama bike.
Gudi gudi gudi, gudi gudi gudi. This is a good one.
This is a goodie.